ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ngikubingelele ngikwamukele futhi engosini yethu e-fresh ngengosibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenedict Dimet we-Christian Networks. Siphila emhlabeni othe njo amehlo kubantu abavelele wababuka kuhaleleke ukuba yibona abaphumelelayo labo ababukeka kahle beyizingqwele kulokhu kuphila kasha nathina sonke abanye sibukelwa phansi. Manje ngithemba ukuthi asilubekele ukubonwa, phila impilo yakho futhi uma uphila kanjalo uzoyithola sewudansela isiginci sabanye abantu. Kodwa futhi ngalinye icala akumnandi unganakeki. Abanye bathola konke ukubonwa okuvelele kodwa uthola ukuthi akekho obukeka ekubona. Amagalo akho neminikelo yakho ukuyidela kwakho uthola ukuthi akubonwa umuntu lokho. Kunomzalwane oyinhlaba amxwele eTestamentini elisha okhona kodwa iningi lethu elingamazi elingazi ngisho igama lakhe kodwa ukhona useBhayibhelini. Yokuqala kwabaseKorinte 1 verse 1 uPawuli obizelwe ngentando kaNkulunkulu ukuba abe ngumphostoli kaJesu Kristu noSosthene umzalwane. Ubani kwakhona uSosthene? Yebo, ngokwezenzo 18 verse 17 wayengumphathi wesinagoge eKorinte owashawa zixuku ezayidiniwe phambi kombuso wamaRoma. Ilokho kuphela esikwaziyo esikutholayo ngaye futhi nakula esimthola khona manje emva kwalesimo esasishubile. Usesemgwaqweni noPawuli umphostoli, uPawuli owaziwayo obeke wagqama wavelela eBhayibhelini ngoba sazi kabanzi ngaye ngoba nakho phela igama likaSosthene alidumile. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu naye wayengamazi ukuthi uNkulunkulu wayengaboni lokho ayihlupheka ngakho, ukuthi uNkulunkulu iqhaza likaSosthene ayilibambile wayengalazi, wayengaliboni, ukuthi njengoba sikhuluma nje akekho ebukhoni bukaNkulunkulu evuna iy'thelo zomvuzo okuyidela kwakhe ngombuso kaNkulunkulu. Qha impela asibone abavelele emehlweni omhlaba, sasivele singahlelelwe lokho kodwa lokho into engathi ishu kuJesu ayimncinzi kwakumncinza ngoba uyasazi. Ukuyithola devotion efresh suku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.